Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Ndicela undixolele bawo. Brilliant. Baloyi ufichara la mini twins. Ya bathi uloyiko lwam ingoma enhle ingoma emnandi singenile ke esigabeni sokugcina 19 after 4 kulesi sigaba ke ngikanye no mam nozipho mabaso sizoxoxa la sizoba ne discussion yosuku sawubona mama
sawubona basethando sami nabalaleli bakho u Radio Pulpit. Uyaphila kodwa?
Hayi ngiyaphila mama, ngiphilile. Yabona futhi
emveni senyanga.
Yebo, emveni kokuthi ngithole le imfundo zayizolo. Hayi cha, ngiphilile.
I really missed it, but in future ngizobe nginawe.
Ngiyazi ukuthi bowufisile kakhulu ukuthi ube khona.
Yeah.
Aha. Siyakwamukela ngicela ubabingelele nasemakhaya bese siyangena ke odabeni lwethu.
Ngiyabingelela kubona bonke abalaleli bahle ngegama lika Jesu Kristu wase Nazareth sijula ngezwi
ngiyangena
abantu besifazane. Ngiza nesizemazema webahle se topic namhlanje.
Mhm.
Wonke umuntu babizeni bonke, babizeni bonke
ngabibikho.
Kungabi bikho ozongayizwa le ndaba yanamhlanje.
Yeah. Mm. Indaba okuwukuthi abomama abaningi babhekana nayo and into ebuhlungu futhi. Ngoba akekho umuntu ongena emshadweni and then angenele
uzophuma.
Yebo. Ungena vela uyitshela ukuthi la ngizokwakha and yila ngizophelela khona.
Yebo.
So manje uma sekungasenzeki lokho ayi cha kuba buhlungu impela.
Uvela uyibona usahluleke uphoqa abazali bakho
uphoqa
wonke umuntu okhona kakhulukazi owayekade khona nangosuku lomshado.
Hey.
Ubuhlo babulapho kikizwa bese kuthiwa iyaphela leyo nto emnandi kangaka Kumnandi ukushada bahle.
Yeah.
Kumnandi ukushada.
Mhm. And you know isifiso sa wonke umuntu osimame uma ukhula nje uba naleso sithombe sokuthi mina ngifuna umshado kanje uyabona nje yonke leyo nto and uma sewuyitholile ayi cha kuba mnandi but bese kuba buhlungu futhi uma ingasaqhubeki. So today sikuyona leyo ndaba mama sibuka a journey of a divorced woman.
Yebo.
Mm. Ithingithi ngaphambi kokuthi sizoyi unpack ne. Ngicela ukuthi senze kanje bese ke sizoqhubeka sindlale kahle.
Feel the pulse of real life on 657 AM.
Thola inkuthazo yakho nokuphakanyisa kanye nokuqiniswa imihla namalanga ekhasini lethu leFacebook. Hlanganyela nomphakathi weRadio Pulpit kuFacebook.
Christian music, messages and more. Radio Pulpit 657 AM. Many people across South Africa are being blessed and encouraged by the Radio Pulpit devotional magazine, The Word for Today. This publication places the gospel of Jesus Christ in the hands of more than 100,000 people every day, inspiring every person, from the professional businessman to the needy person who lives on the streets. Each edition contains daily scripture-based devotionals and inspiring articles to help you grow spiritually. The booklet is given with the compliments of Radio Pulpit, but your donation, large or small, will help us to print the next edition and continue being the hope of the gospel to a world in desperate need. The Word for Today. Get yours today on 012-334-1200 or subscribe online at www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
Share the love, share the truth, share the life on 657 AM.
Mama sibuyile asingene nje odabeni ngiyabona nesikhathi nasi siyagijima sibuka I journey of a divorced woman and engikuthanda kakhulu ukuthi siyaxoxa le ndaba nawe yila undlule khona so ukhuluma into oyaziyo.
Yeah. Ake siqale ngezwi lenkosi esithandwa sana elitholakala lapha kumahubo chapter 34 verse 18. Lithi the Lord is near to the broken hearted and saves the crushed in spirit.
Amen.
Ukuthi inhliziyo yakho yini eyenze yaba broken. Ake singakubheki lokho.
Yeah.
But njengoba usushilo ukuthi ijeni engihambayo ke nami. Lithi lenkosi ku Isaiah 43 verse 4 or 14 if I'm not mistaken. Lithi you are precious in God's eyes. Asilahlelwanga ububi.
Yeah.
Sibahle ngisho sesidivosile. Sengizokhuluma ke manje ngalendlela ke manje ukuthi le jeni ehanja umuntu wesifazane. Ihlukumezekile edivosini. Ngifisa ukusho ke bahle ukuthi yonke ijeni yomuntu nomuntu is unique.
Yebo.
Ayikho efana neyomunye. But what is common, it's emotional pain. Wonke umuntu uzohlala nayo le pain emotionally. Uzogriva, ugrivelani. It's because that woman lost something. Kusekufanele ke manje uzikhumbuleke wena. Yenza is self discovery ukuze uzokwazi ukuhamba lolu hambo osubeke kulo and rebuilding the self esteem ukho lokho kulahlwa
uthe
kulahlweni kwa ngakulungela ngakulungela ukuba ngihlushe ukuze ngazi imiso zikaNkulunkulu uthi kulokho kulahlwa kwami mina I did rebuild my self esteem bese kuba khona ke ezinye izinto esingeke size siyibalekele njenge financial adjustment angithi benibabini
yenza
izinto together ukuphinde futhi kuzoba i co-parenting uzokwenza kanjani ngoba manje yonke into empilweni yakho ishintshile bese siza kule the deepest pain ke le career changes or growth ngoba angithi sengikhulile sengiyogana
yes
ngithatha le career on my way kule career engabe ngiqhubeka ngayo boom nansi i divorce sekufanele manje ngishintsheke angisazazi ukuthi sengubani asiye enkonzweni bahle ngibhulonga kubani mina ngizwa kubantu abasho ngizoya eintombini noma ngizoya komama uma ngiya eintombini angisabhilong khona uma ngiya komama angisabhilong khona uyangibona ukuthi sengiku dilemma nansi nenkinga ke yabantwana noma yomntwana enibe nayo ngaleso sikhathi kuzomele kwenzakale inike usuzomkhulisa umntwana wedwa le journey bahle inzima uma ngikhuluma ngepersonal growth ngikhuluma ngeself reflection and introspection awukuthola ukuphumula usuku nosuku ukuthi ukuba ngake ngazama ukuthi ukuba ngake ngenza ukuthi uthola ukuthi ukuvamile konke angazi manje ukuthi yini okumele yenzeke inzima inzima kakhulu ukuthatha ngisho isikhathi sokuthi udevelop the interest.
Yeah.
Ngiyazi nje iveli phazamise konke. Another thing, angithi mina bengisebenza isibongo sakithi ngwaka mabasi. Sengishadile, sengisebenzisa isibongo sasemzini. Nine divorce. Sesale ngishike manje isibongo sasemzini. Sengiphindele isibongo sasekhaya. Even omafeze simnikeza inkinga. Yena angeke basho. Kodwa nje usuku usuwonakela impilo yakho yonke kodwa ngomusa kaNkulunkulu izwe ngelikhothi ekuqaleni ukuthi uNkulunkulu useduzane nami yikho sisurvive sikwazi nokukhuluma sisize nabani ukuthi uzokwenza kanjani ke uma usufike kule journey ke manje la khona ozobe usudinga khona a support system ezoqhamuka kubani okokuqala nje abangani ngoba abangani abaningi basuke belazi udaba lwethu bese kulandela ama family members wona azolithola very late bese yahamba kuya kuma support groups uye kuma therapy ufuna i counseling that every woman's journey is unique you need a time to heal abanye bagcine bengahilanga uthi uyaqhubeka nobunye ubudlelwane kanti uzongena kubona you are broken hearted kusho ukuthi ungena la awazi noma uzozisiza wena noma uzolala lo muntu ohlukene naye ukuthi wena kahlehle ungaba umuntu wesifazane ungaba umfazi ukulahlile ugcina ungazazi ukuthi yini okumele uyenze kahle ezokwamukelwa abantu Bahle?
Yebo ma. Yep, yep.
Okay. Okay, ngiyabonga. Zikhona ke nendlela ezokuthi usupporteke ukuyo lo journey le.
Yeah.
Ye divorce. Uma umuntu ezokusiza akalalele udaba lwakho. Akuve kumnandi ukuthi ufuna umuntu ozokhuluma naye ngoba kahlehle usuku sudinga nje someone who's gonna lend you an ear ukuthi alalele ukuthi kahlehle kwenzakale ini without any judgment umdedele umuntu alukhuluma udaba lwakhe then wena ke otshelwayo lolu daba zama ungena ama feelings akhe siyazi ukuthi ngeke kungene kodwa zama ungam criticize because this is a long journey bah labalale
mama ngikhona ngikhona unga disturb ukuthi uzwe I silence yeah
all right
yifisa
ukusho ukuthi uma uzo yo divorce awulali namhlanje uvuke kusasa uyo divorce but kuba yinto eyenzeka esidiskhathi uzame nawo uthi ake ngizame ukufaka izipho zami ake ngizame ukukhuluma nabanye ngithi ngiyawu rebuild lo mshado wakho uthole ukuthi vele sekonakele yinto ke ekade kudla uwedwa lapho uyadinga kakhulu ukuthi abantu abazokulalela babe kanye nawe bakusize it happens ke ukuthi ube seduze komuntu okulejeni offer an emotional support by providing empathy anyone and I'm making an appeal ukuthi uma ube wabaseduze nje komuntu onke wafika kule jail yenza show ukuthi uyamsupporta ngayo yonke indlela bese u respect boundaries azibekele wona isikhathi esiningi uyadinga ukuba wedwa ngaleso sikhathi umuntu uma kule jail mosuka umjudge ukuthi selokhu nda divorce useyilolu hlobo kodwa mnikeze leso sikhathi ngoba uzama ukuhila uzama ukuthola ispace sakuthi kahlehle yini lento e-wrong engayenza ngoba awukuthola ukuphumula usuku nosuku ukuthi mhlawumbe umshado wami ngabe usaphila ukuba ngake ngenze nje mhlawumbe umshado wami ongeke ufe ukuba ngenze nje ugcina ungakuthola ngalihlobo ukuphumula ohambeni ke esikulo sidinga a practical help sikhathele ukuthi umuntu athi uzoba right konke kuzo laba bantwana vele sebeshoda ngomzali oyedwa mhlawumbe masengifaka konke nalobaba odivosini usiyashoda umntwana ngomzali oyedwa so siyayidinga kakhulu i-emotional well-being singawathathi amasayidi instead uma uzomsiza lowo muntu be-neutral ungasheshi uthi ukuba wenze nje sika lapho makuvuthi isitori sabo bobabili ususizwini ukuthi yini konje enanikadeni engayenza ukuze ezosizakala lomuntu abe sethu Jeremiah 29
vetsa ke mara bato ba ngukutla or ba ukapini
yes bahle
mama yes ngiyalizwa
yes.
Okay, so
Jeremiah 29 verse 11
yeah.
For I know the plans I have for you. What
yes.
type of plans? Plans to prosper you. Uyakwazi uNkulunkulu ukwazi wonke amaceba nawo awokuphumelelisa.
Ngicela ukuthi uma sibuya sizo khuluma indaba yokuthi esikhathini esiningi kwenziwa yini o iziphi izinto ezibanga idivorce mochaza indaba yokuthi iaffecta kanjani umuntu uma sepho ngizokhuluma indaba yama finance ukuthi angithi benibabili and then nibambisene manje kusho ukuthi wonke lo wamthwalo bo ubambe ipartner yakho konke sokusemahlombe akho I believe ukuthi ngibala indaba ye yama finances because kunabantu abaningi abashoyo ukuthi i divorce ama finances ngezinye zeizathu ezinkulu ezibanga i divorce but asikhulume uma sibuya kulomhlabelelo ukuthi iziphi izinto okumele abantu bayiqaphele okuthi zingaba holela ku divorce
okay
mama
from your ear to your heart to your mouth, to your feet, join this life. on 657 AM.
Radio Pulpit understands that praying alone isn't always easy. So, join us to form a chain of prayer for you and with you. To do so, send in your prayer requests on 067-429-7564. That is 067-429-7564. Or alternatively, email us on prayer@radiopulpit.co.za. That is prayer@radiopulpit.co.za.
Radio Pulpit's Facebook page makes you more a part of the station than ever before. Now you can give your opinion regarding our programs or even contact your favorite presenter. You can get the latest news and existing programs and communicate with other listeners. Come on, let your fingers do the talking on Radio Pulpit's Facebook page. It's interactive and dynamic. Just visit facebook.com/radiopulpit.
Get in touch with the truth, the light and the life. 657 AM.
Hello, Mama. Sibuyile.
Hallelujah.
Amen. Hallelujah. Amen. Usho njalo uLanga Dube. Uthi
uhlabelela
yebo ethi uJesu wami uyaphila even nasemishadweni uyaphila nanoma kuwukuthi akhona lama divorce enza abantu ukuthi babe discouraged enza ukuthi abantu bangasakholelwa yes othandweni sithi uJesu uyaphila kunjalo iya izinto ezidala idivorce esikhathini esiningi kuba yini mhlambe singabala
okay.
Yeah. Mhlambe singabala ezu-3 okuwukuthi yizona ezinkulu kakhulu.
Yes, yes, yes. Ngizowathatha ama finances bahle.
Yeah.
Though go wami kungabanga yiwona ama finances but selokhu ngiqalele ijourney ye divorce ngikhanselisha abantu abaningi izinkinga ama finance.
Yeah.
Yes. Ngiyafisa ukuthi abantu abasashadile hey ukuba ngiyazenzela mhlapho bahle ngaba kunamuntu ozozwa le pain engizwile mina kuma finances ke ngiyayi ngithi please budget together
yeah
once nakwenza lokho ukuthi ubani ohola kakhulu ubani ohola kancane angithizi lenkosi lithi once nashada you are no longer two
yeah
senemunye
you are one
yenzani budget yes yenzani budget yenu together uyenza kanjani uqala nomqala nibe transparent be transparent to upartner wakho so mase nenza ibudget together obviously you are going to list the needs not the wants
yeah
bese niya prioritize kuzothi mase kukhona kokufalile sengihamba ke lapho ke senibuka ini ama wants into yenu ke lapho nje izohamba smooth ngoba nifundise ini the discipline
yes
number 2 akwenze owami umshado waphela how ukungathembeki ukungathembeki once kwakhona yedwa ozochitha noma ozongathembeki ungathembeki kwakhona kube yiloko kufaka amanye ama relationships angaphandle uqeda ukuthi nya umshado especially uma ngiyibuka ngithi mina yini eshodile kumina ngoba bengithi ngumuntu wesifazane ophelele ngina wonke ama characteristics omuntu wesifazane and ngiyaliwe nasekhaya ngizala ekhaya ngizokwakha at the same time angise yena umfazi useyaphuma useyothola omunye umuntu wesifazane yini engibe wrong ngayo ngishode ngani mina ke bahle ngaze ngakhuluma naye ngathi ngone ini ukuphi la engingazange ngenze khona kahle okwenza ukuthi uzuphumele ngaphandle awu ngahleka uzulale uma ungeza impendulo wavele wathi nje ngalingeka
hayi
uma usulingekile bahle angithi uyalibona iphutho lenziwe emveni kwalokho ke rectify your mistakes bese niyaqhubeka nihlala kahle instead kwavele kwanhlanga zimuka nobona number 3 uthe wena ufuna 3 most things as in divorce
yeah
abazali angisho ukuthi abam angithi nje the in-laws it's either umama in-law father in-law sister in-law brother in-law ama in-laws kwami ngikubokwe experience my mother in-law wayengenelele ngale ndlela yokuthi sasethi mase siqedi into esithi sivumelana ngayo nomyeni wami kodwa mase ngabe sesiyayenza avela athi umama uthe uyayibona ke lo bese kuza sister in law my sister in law was siding nabo bonke ama girlfriends ka bhuti wakhe over me engabe uyena othi nje sisi mhlamba kunezana nama tips awugadela but she was the one obengena ngalia babuye noma wakhe ngizoba yisitha mina lapho ohamba phambili uyilo girlfriend osekhona ngaleso sikhathi
sure
and it hurts
yeah
ngoba ngisho ngabe kuthiwa uzama ukudlulisa but uyazibuza ukuthi my sister-in-law being umuntu wesifazane naye ozogana ngelinye ilanga my mother-in-law uzele naye lento le eyenzeka kumina uzoyithatha kanjani uma sekwenzeka kuson-in-law wakhe sekuthiwa kuhlukumezeka undodakazi wakhe kuzoba yini kanje njengoba ekade efake isandla engihlukumeza bahle mhlawumbe abanye abaqala nokungilalela ngikhuluma udaba lami mina umamezala wami ngangithi sengifikile afone afonele intombi afonele umama wengane kamyeni wami umama wengane ndodakazi yakhe ukuthi uyendodana yakhe ukuthi akeze la no double package ezokwenzeka lapho ulindele ini ngalowo mzuzu and uzothi mayifika uzobaxoxa udaba uyabona ukuthi hawo na last weekend laba bantu bebendawonye bakhuluma lolu daba baxoxa bodwa ngikuphi mina what a pain engidlula kuyo what a pain engiyizwayo ngizibone ngingelutho uzibone uphela nyanyanya uthi kodwa ke bese kungenza ke inkosi uvale nje kuthiwa kube khona ukuzamazama komhlaba wangena wasitheka ngoba awulutho uyazibona ukuthi awulutho umuntu owutho yilo ubizwa uyeteketiswa ngisho ingane yakhe ibizwa iyeteketiswa so bomamezala bomama siyacela amadodakazi enu awa agana amadodakazi enu and uma usushona iBayton uzoyishiya kuyena uthi sala la ekhaya makoti uqhube umuzi wa la ekhaya naye ukuze azokudlulisela kuindodana nondodakazi nomakoti wakwakhe unfortunately she passed on but ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi I told her ukuthi ma ukuba uNkulunkulu bezongisiza ngibekele wena ubone ukuthi ngizomthitha kanjani mina undodakazi inlaw wami unfortunately washona umfana wami esemncane ngangizombonisa into nami engangilinde ukuthi akangiphathe ngayo mangiyobahle ekhaya ngikhulisa umama nobaba ngibaboni ngimbonele mina umakoti kabhuti wami ngambona ehlezi kamnandi nomama wayeze ethi uma wami asingasho nokuthi umakoti akasithi umama kasibani bani ngoba la ekhaya uyindodakazi uzojoyina amadodakazi akhe la ekhaya ngangilindele yonto nami ukuthi mase ngiyogana ngithi ngizothola lo treatment unfortunately angizange but ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi namhlanje ngiyakwazi ukuqinisa abantu abahlukumezekile emshadweni
sure Yo mamnozipho i njoba ngiyengasho na Elia on ukuthi ibhlungu nje indaba ye divorce ibhlungu ngoba yebo i affect ingane i affect the families and manje njoba usho ukuthi olwakho udaba abomama umamazala noma ngathi la abase bakhabo khabo baba
yebo
ibona ababe nesandla as well ekutheni umshado wakho
uphele
so ngezinye ikhathi ngiyacabanga ukuthi yidi baba baba neyinkinga nabo mamazala ingoba bangena kakhulu eindabeni zalabantu ababili abashadile
still some twitter njengoboy wakhe my boy umntanami this my even ngiphekile bahle you won't believe ngithi sengiqedile upheka abone ukuthi ngiphekeni mase ngiphaka ngimphakela uzobuka lokudla kwakhe athi usibani bani angeke aza kudle lokho ngimangale esedla sometimes azacele ngisho ienco uyabona nje ukuthi ufuna yo bahle yo and sengiye ngihleke ngithi yo ay lendlela yami ngiyigijimile ngiyigijimile ngiyayazi
ingagwemeka kanjani indaba yokuthi abomamazala bangangeni eindabeni zabantwana babo
uyabona nje bakhona basuke befuna ukwenza ama rituals ngenkosuku lomshado ngithi mina nje ngingamjabulela kakhulu undodakazi ozoyogana undodana kulomuzi bathi uma beqeda nje lawo ma rituals lawo baphume uma amandla okwakha umuzi ungekho abaphume beyokwakha umkhukhu bayohlala bobabili baqala impilo yabo
yeah
ababalahlile go back to the word of God lithi uyoshiya uyise nonina anamathele kumkakhe akusho ukuthi uyabalahla hambani nozakhela umuzi wenu bantu abami nihlale lapho niyeza nizongibheka ngumama ezala ngithi mina ningiphathele konke okumnandi afike uma kodwa kwami noma ngakotiza usuku olodwa noma ezimbili emveni kwalokho babhayi bantu abami bahambe angikholwa mina ukuthi ukhona noma umuntu angathi uyanqena ukusebenza usengadlukuhluleka nje ukhwishisa u-one day no-two day enzela umama ezala lokuya nalokho nalokho aqedi lapha aphuma ahambe ayohlala kwakhe lokho kuyokwenza ukuthi i-rate of divorce ingabi ngaka abahambe boyihlalela bobabili bathatha ama-decision bobabili ba-implemente the decisions that were taken by them without any intervention of someone else.
Kune voice note lana uma uthanda ku engage nathi lapha ekhaya ungathumela i WhatsApp ku 0826572729 ungangena nangocingo ku 0123341322 ngasebenzisa lemizuzu embalwa esele ukuthi ke ukhulume la nomama Nozipho Mabaso sikhulu sibuka la i journey of a divorced woman 0123341322 unga SMS ana ku 37871 Mamnozi ithisi ndlule ngala bese ke silalela le voice note.
Okay.
Sihamba ngokholo kunye nawe apha e Radio Pulpit 657 AM. Umhlobo wakho wemihla ngemihla.
Get in touch with the truth, the light and the life. 657 AM.
Kusukela enhlizweni yethu ukuya kweyakho. Radio Pulpit 657 AM. Umngani wakho imihla ngemihla.
Imagine a place where young people can get answers to difficult questions. Seek advice on issues that they struggle with. Listen to uplifting music and find relevant and godly content that can help them shape their identity. All this while also having fun in a safe space and environment. Well, the new I Am Youth website is just the place where you can find this and so much more. Go to iamyouth.co.za for an experience that will stay with you for life. I Am Youth, life explained.
Faith, hope and love. Experience victory in your life on 657 AM.
Indeed, we'll see you there. Yeah, isikhathi sithi 10 before 5 o'clock. Ungasebenzisa ke lo 10 minutes osele ukubuza noma ukukomenta kulolu daba esilxoxa la noma Nozipho Mabaso and naye ijeni ahamba kuyona. Usahamba kuyona namanje ngoba angeke sithi iphelile, iphelile indaba ye divorce. Yebo yes ayipheli a journey of a divorced woman mhlambe nawe lapha ekhaya ilokho obhekane nako kwamanje and awazi nanokuthi ukhulume nobani eyazi nje kubhlungu ebusuku ukhuluma namaphilo case vuka kumanzi you know emsebenzini awusaperformi nakahle ekhaya ingane nazo ziya affecteka ngoba umama naye akekho right emoyeni nasenhlizweni. Okay, asilalele nangu Khali Mambo sizwe ukuthi yena uPaula ethini.
Asibingelele nkosazana, sibingelele nakubalaleli bonke beRedu Pulpit umsakadi wetindzaba letithokotisa.
Khali Mambo.
Ayavakala indzaba ngicoleleni ukuthi ngingene ngaphakathi. Ngingibingene ngamenywanga futhi ngoba sinebalaleli beRedu Pulpit siyamenywa wasimanje sekuyisikhathi
uhlezi umenywa
kunelivesi la eBhayibhelini la iBhayibheli uJesu ebona uNathaniel echamuka laphaya wathi nangu umIsrayeli weqiniso lokungekho inkohliso kuye umIsrayeli weqiniso umbona uJesu esachamuka lapha eza la kuye la manje ke thina abantu sinokungamboni umuntu eseza nezindaba singamboni silahlekelo lapho sinebantu bomba abana bomaga kodwa umama akezi kubaba ubaba oya kumama ngesinto manje ke sina silahlekela lendabeni ukuthi ubaba ungakhona ukumbona lo qondzene nawe eh manje ke abomama bahlala bakahle umama futhi uyabona umama umama umonga namali ukubona sisasuka nje eh manje ke ukubona sizimone kubheke ubheke usola phezulu ubheke naphansi ukubheke oya umbono uma ufika nje angeke usaqhubeka namagama yokuqula uyabona ke umbingelela ase kuhanjwe ke manje uyabona nkosazana
yeah.
La ilahleka khona kakhulu noma la iduka khona na la silahlekelwa khona ukungaboni amambo nkosazana
hey indaba la indaba la emali hey indaba yemali mamna Zipho hey nkosi yami
ayi
athukubona nje ekubukile ukuthi hayi lo
akavela kasefe yathi this is the right man bathike nje bahle I'm happy ukuthi kowami umshado no imali ayenza ngalutho
yeah
and into eyenza ukuthi ngenzi lutho ngishade ngisebenza uma ngifika laphaya no ngitshela phela ukuthi ngizokondliwa ngithi la ekhaya ngithi at least ngizoke ngisave imali kube khona izinto engizenzayo oh ngazibona ngizondla ngazibona sengondla naba la ekhaya but ngathi akunandaba anyway akunandaba enkokwathi sekukamuva sengikuye ke ngqole ejeni yo ngazizwa ubuhlungu ngathi yo bengibaphakela ukudla kumnandi ngingaphakela abazali bami phakela abazali bakhe and abangazi ukuthi ngingubani ngezwa le pain ukuthi yo bengimele ngabe ngifika no plastic abamnandi kubazali bami but mina ngishintshile ngabayekela ngabashiya kanjalo ngazokondla abasemzini but ngasala kanjalo ama finances no awaza ngasenze lutho sitting only ungathendeki
yeah
yes ukhali bambo because this was advertiser man that we are the perfect women you can marry me sikhandele nekulo
yeah hey ngoba asifani eqinisweni singabantu besimame ngiyazi ukuthi abantu babo baba esikhathini esiningi bathe yabo mama uma kuza emalini akusibo bonke abanye nje into abayifunayo impatho enhle uthando
oh,
irespect you know
yo
yebo
uvelwishwa
ehe
so asingelela nkosazana singelena
kubalela
bonke bethu pulpi
ukhali mambo
uyabuya ukhali mambo
kunama button engiwapressile la mam nozipho ngiyaxolisa
ukhali mambo okay
yeah wabuya futhi ukhali mambo ngiyaxolisa ngaloko okay sivala ke indaba yethu ngizwile ukuthi kunala uphuthumele khona
yes uphithiphithe nje kuyalena le asivale ke indaba yethu ngokuthi uthi iza 43 verse 4 asilandi ithemba silandi encouragement silandi hope then khumbula umuntu wesifazane ukuthi you are not alone kulo journey uhamba kuyo God is with you you are strong you are capable God's love and grace are sufficient for you you are loved and valued regardless of circumstances
amen
yes
sure
sifisa nje ukuvala ngalokho
yeah okay mama
sikhumbule usulahliwe usualiwe but buyisa uithemba kuwena kuwena uke wakhuluma wathi bahle awuxoxe namuntu awushare namuntu ushare nomqamelo nephilo ukuthi kunje ukhale kuze kuse but uNkulunkulu useduzane nawe lezo nyembe zozikhalayo ngelinyilanga
uzoyisula
uNkulunkulu asazi ukuthi uzoziletha sezini mhlambe zobe sezigolide sesamba phezukwazo athi these are your tears yes
akukho okungapheli akukho futhi okungandluli ngiyazi ukuthi ke uma kusese fresh kuba buhlungu kakhulu ubona nje sengathi uyazi kuphelile ngawe So uma nje umkhuthaza umama lo ukuthi kusase fresh ithi ngithi nje into yeyinyanga ezindlule o mhlawumbe unyaka ondlule ungathini kuyena
yazi bahle bewese ngivele ngibe weak ngakhona isimo sami sokuhlukumezeka ngikukho kwakungikhalisa nje but ngabuya ngazizwa ukuthi ngiyawathola amandla but manje uma kukhona umuntu othi nje nanku umshado wami uyaphela njengamanje yo bahle ngikhala ini ngoba ngivele ngikhumbule lo beyabhlungu kodwa into engingamkhuthaza ngayo ile uqeda kisho nje ukuthi nalokho
kuzondlula amen
yes be strong uya khumbula la makhiwethu amade ngiwasho wathathe be strong be courage and ungahambi ufane nesimo okuso yes I know kuba ngathi nomqondo kulahlekela ngake ngathi ngikhuluma kwenye conference ngathi ungathi uke waba ne depression ungakazi ugqoka icathulo ezingafani ungaboni ukuthi uqede ugqoka wafaka icathulo ezingafani mina bahle ngayekela ugeza nge bath soap because one day ngathatha into yokuklina ubhafu ngayithela emanzi nengizogeza kuona ayikho ingqondo uphelelwe and abanye abantu makubuka ngoba bebuka nje umuntu wena uvela uyitshele nje ukuthi yo babuka ukwehluleka babuka lo kuyababo ngoba elinye igama eliyaliphume kakhulu ke emzini kuvele kuthiwa ufelile bethi awukazi uchithe bese bethi akahamba emadodeni akhe and ikhlungu lo pain because mina ngiprotecte umntanami ukuthi angakuzwa lokho because lelo gama lalikhishwa umama ezala wami ukuthi lo mntwana engimzela kuyena wengane yakhe angazi ngaphendula kabuhlungu bahle na even today ngisabuhlungu ngoba kwathi makufika lakhona sengimconfronta khona ngathi it's because you were there ngesikhathi undodana wakhe breaker i-virginity yami ufuthi lamazwi engiwakhiphile awafanele ngabakhishwe yimina but I'm happy ukuthi before ashone ngaxolisa kuyena ngathi kwafika lakhona ngikhuluma khona amazwi abuhlungu wawungeke ma uzothi mina ngivele ingane ongeyona yomntanakho umntanakho angithi wazi kahle ubekutshela ukuthi uzoshada nentombi umbuzile yini ukuthi ufice umntombi bambungasekho isono nje esenzeka it's because ngathi mangiqeda nje ukushada makuphela nje virginity ngaconceive there and there kushothi ubona ngiqeda ukushada nangilo muntu sekuthosi sekhulela angazi ukuthi wayengabalingana hlehle wahlolwa ngisho ubaba wami wathi mesebala ngoba kwavele kwakhulunywa even ngasekhaya I was protected by my father wathi ubaba wami because ngashada kuAugust wathi uma eshade ekhulelwe uzoteta ngoApril ngoMarch ngoFebruary ngoJanuary kodwa uma ekhulelwe emshadweni uzoteta ngoMay ungavele ngazoteta ngoMay mhla ka 20 ukuthi umama ezala wami wahlulwa yini yena ukubala hlehle ukuthi lo muntu yes ngaze ngafika lapho engikhuluma khona amazwi abuhlungu and even today ngiyazisola ngawo but I'm happy ukuthi walala
ngixolile kuyena yebo ay isikhathi nasi sesiphelile anonymous northwest uthi amen silalele uthi siyabonga kwaze kwanzima kubi ukuthatha iside yeah siyabonga anonymous ngaleke northwest mamnozipho utholakala kanjani mongekho la emoyeni
TikTok @nozipho.mabaso Instagram @nozipho.mabaso Facebook Nozipho Mabaso Mabaso and please kule number engizoyisho ngicela ningangifoneli ngicela ningijophele WhatsApp 0834342830 ngizobuya kuwena definitely WhatsApp
Amen asiphinde futhi
0834342830
Asibuye sihlangane futhi evikeni elizayo. Bless you mama.
Next week same time same place.
Amen.
Nabalaleli baka Radio Pulpit. Ayiphakama iKZN.
Amen.
Bye.
Bye mama.
It's more than radio. It's a way of life. It's 657 AM.
O Pastor Ray Legodi uzobuya ke ahlale nawe njoba sekashayile u5 kuze kuyoshaya u7. God bless you, ube nempela so ube neviki elihle, iviki futhi elibusekile. Naba ke elevation worship but trust in God. God bless you.
Feel the pulse of real life on 657 AM.
Do you need prayer? Radio Pulpit in collaboration with Need Prayer is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
The word for you today is our youth devotional that has been available as a printed booklet and has also been accessible via email. It is intended to encourage and guide young people in their walk with God. Well, we are excited to announce that the youth devotional is going fully digital. This means that the word for you today booklet will no longer be available in hard copy or sent by post, but it will still be accessible on the I Am Youth website, email subscription, and I Am Youth app, which is available on both the Google Play Store and App Store for iPhone users. Visit www.imymovement.co.za and join the move to digital.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.